I can do anything for sister what?
Uyu ni sister what?
Sunga mudedele sister what?
Uyu ni sister what?
Amati supporter sister what?
Uyu ni sister what?
Siwa maskando sister what?
Uyu ni sister what?
Ngipo ni mpopo sister what?
Uyu ni sister what?
Adipekaso sister what?
Uyu ni sister what?
Siwa chiveleshi sister what?
Uyu ni sister what?
Asunga family sister what?
Uyu ni sister what?
DJ Flex.
Uyu ni sister what?
Wapam team.
Uyu ni sister what?
Yeah. Territory.
Uyu ni sister what?
Nika nikambe kutoli.
Uyu ni sister what?
Ama sisa kirida, esebana wikute. Ngena pepa mangena fulu futi. Sande patempo kuimba osana. Kakomboka noendo vina itundi. Boss leda pole na musariute. Bonse tizaswa momusata ute. Adipeka paturu urasama sanka. Chikondi chake chiri monga kapute. Dream ni kushungula po audi. Chosa ko family kumakabundi. Osa yeso fundula sistere. Bululu muzausha intulu bundi. Leadership yave the king undi. Most of the times alimu good mood. Foninga akuli zila ponishu. Uzibe wa receiving a good news. Sangaleke pressure ya kudetani. Kabudula muli imda nansanya. Pono na kanzima kasu onyapa. Mushasha telele na pinzi changanya. Semelele pamba fuelo lwanya. Maauti apata ya kunkanya. Mistake ni kuchaya kumpea sistere na tubanyana banyana.
I can do anything for sister what?
Uyu ni sister what?
Sunga mudedele sister what?
Uyu ni sister what?
Amati supporter sister what?
Uyu ni sister what?
Siwa maskando sister what?
Uyu ni sister what?
Ndipo ni mpopo sister what?
Uyu ni sister what?
Adipekaso sister what?
Uyu ni sister what?
Siwa chiveleshi sister what?
Uyu ni sister what?
Asunga family sister what?
Uyu ni sister what?
DJ Flex.
Uyu ni sister what?
Wapam team.
Uyu ni sister what?
Yeah. Territory.
Uyu ni sister what?
Nika nikambe kutoli.
Uyu ni sister what?
Sister what unwama win. Even isemu na queen. China mupanya mutima pamena na zivati ni mamwalin. Ni olimba ni machine. Sisle queen wama breeze na mean. Pangampo ni vipapusho ni shiaza kula po gram. Ita na chijin. Ala mtuma ni mulungu koza madulilo longa tivakosa. Olo ni mbela nzoni kupempa za sensing auda bache achosa. Ala njinga muka vits. Ambela na chikulosa. Hook you up to the best deals. Ulibe gas aza kutonsa. Nagara moda. Nifuna cheni mchumpise boda. Ankareche international kuvyalo akazile tamalonda. Sister watu ni mukonda. Akafika ni maponda. Neka ni mutumire kwa maruba ni zafa kachepa kaona.
I can do anything for sister what?
Uyu ni sister what?
Sunga mudedele sister what?
Uyu ni sister what?
Amati supporter sister what?
Uyu ni sister what?
Siwa maskando sister what?
Uyu ni sister what?
Ndipo ni mpopo sister what?
Uyu ni sister what?
Adipekaso sister what?
Uyu ni sister what?
Siwa chiveleshi sister what?
Uyu ni sister what?
Asunga family sister what?
Uyu ni sister what?
DJ Flex.
Uyu ni sister what?
Wapam team.
Uyu ni sister what?
Yeah. Territory.
Uyu ni sister what?
Nika nikambe kutoli.
Uyu ni sister what?
Nikambe kupari sistere. Kiwewe sunga munyengerere. Kachita efe ni shina ine. Sonde lomba kwa ti uicheme. Kunibia nisiva munga efe. Tinachoka patari mujane. Anikonda kombula na mane. Sanga nipindenga ni mkongole. Each other's fault, yeah. I'm a new person support, yeah. We like hands and feet, yeah. And it's sungila secret, yeah. She got a kind heart, yeah. And it's understand, yeah. I'm a new cheater defend, yeah. I'm a new user for change, yeah. Sisi ni wamuche olo ni wachikata. Yeah. Olo mayamba na efe sama takata. Yeah. Ni wamazi efe sakondo pata pata.
Wata. Alibe ingo, alibe
I can do anything for Sister Wat.
Uyu ni Sister Wat.
Sunga mudedele Sister Wat.
Uyu ni Sister Wat.
Ama tisapota Sister Wat.
Uyu ni Sister Wat.
Siwa maskando Sister Wat.
Uyu ni Sister Wat.
Ndipo ni mpopo Sister Wat.
Uyu ni Sister Wat.
Alibe kaso Sister Wat.
Uyu ni Sister Wat.
Siwa chiveleshi Sister Wat.
Uyu ni Sister Wat.
Asunga family Sister Wat.
Uyu ni Sister Wat.
DJ Flex.
Uyu ni Sister Wat.
Wapa mtimu.
Uyu ni Sister Wat.
Yeah. Territory.
Uyu ni Sister Wat.
Nika nikambe kutoli.
Uyu ni Sister Wat.
Easy on a far.